A blue master walk. Na kileva da plutonium. Mwanze pulo anti ya chitu demu.
MP Beats Avenue.
Omisho unakunzire. Kani uoru homa bebo yombe chire. I'm addicted to you. My girl love utampimira. Na kubwine katu chekole. Ulichiwa shabankule tele. Yachintira hamutima nchatule. Ntima putigali ni omu unakunzire. Shani ya wanze. Nkukunda. Nobu wakubachi. Nkukunda. Navantera wakanusia. Nye shongoli zina liyawe. Ay ay. Niwe wanze. Nkukunda.
Nijani chamo kankoli kutere nzamba. Ejintu iramo dima doru ni nchigamba. Ulande mesogu manyani mushamba. Kujangwa magaraga njegura ni ugari kwegomba. Odio wakalima isuti galushania. Figa 80 bulichimu kiria. Kangu tuwaru mchibaratu nyomu na bia. Mafiga gonga kwate munga nyeme mungi jure mukisi na yomfunemu. Mpelezo mutima my baby girl. Mpeleza attention my pretty girl. My pretty girl shani yo chimanyengu ni
wewe.
Shani ya wanje. Ni mkukunda. Nobu wakubachi. Ni mkukunda. Na vantera wakanozia. Ninye shongoli zina liyawe. Ay ay. Niwe wanje. Ni mkukunda. Ay ay.
Tinda kwanga walai ni ndaira. Ni mkukundo kusinga na dora. Baby girl shani ya notera vambi sasira. Nguaburu njini nkwirone mkofira. Mpele zechi love wa ex mbashareo. Mutualo muka na wano zare. Ni uomwe uunye tamugore. My baby girl shani ya mwana ni mkukunda. Mpele zechi love mwana mfeni iwe. Ebi njine biona nevi yawe. Nabarita Beyonce nyowoni njendani iwe. Baby girl I really love you.
Shani ya wanje. Nkukunda, nobu wakubachi. Nkukunda, na vantera bakanozia. Ninye shongoli zina liyawe.